embassy in America baratoota Ethiopia ka biyala dagani baratani fi kesumattu yu biyagar alita baratani fi carra barnota hedduken tandratti negusuni embassy America finfinne juriti ittigafatamtu im adda adde li pin lodubis sagantani embassy ken kunini baratoti baddia jirani carra kana sila argachu qabani argachu tijiru odefannota qubqabu jedewane dugafat carra kana ennu targachu danda akkamin filataman ula ga kamin filataman fi wane dugafat negusun garisa sandebis
Bernoni Gudina Fikaruma was at Koti Fi, Imajoda. Awasi, a lot of Bratin Tubakurate, Yomi Yu Chimada, Badatinis Fagosamitim. Biji Awasa Bratin Kabane, Kabenya Mama Kaminu Ha Badatumale, Bodetta Fuman, Malato Akatevite Hafa. Kopi Kenya Harati, Charabarnota, Sadarka Olana, Biota, America Fafa Katanetti, Lata Majru, Lachise. Bartoni biye Kenya dimakanati hammam fayyadamajiru kara kaminis carraje de mekanati fayyadamu dandawu fi ulagalim barbaj samal akate akanu ibsan qama dimikun ilalatu jenne finne kanjiru embassy america ti bilbille ke summa ferera nolinturam randurse Barnota Sarka Olana Tiv Garabi Yakarat Hudaf, America Jechana, Captilen Shan Rawatamutu Dirkitam, Toko, Malbarachu Aka Kamnu Adabasne Baru, Institutioni, Yokin University Isakamtu Barnota Ani Barachu Barbadwalin Walsima, Gati Yokin Kafalti Barnota Bafachu Akamitin Danda, De Gersa Sakamitin Argata, Yokin mo financial aid kamulin latan akamit argamu sajaru beku fedi barachu kanurat hundaudan kalmele barbaachi su kope fachu fi yenno yokin application gafatu galfachu gafatam ega ammas ergidem nemboda hala america barachu kan embassy america finfinnejiru amman baratto da biye kenya walinga ajira sajaruf Kambro rati kan itigavatam tu dimma adafi hawasumma embasicha misleading law dubisenture. Gafif debi kanaf hayyemu saniti galatefaden durandurse. Wajir kesan dimma kana ergi Ethiopiat egale hamma mita akkamitti barattota biraan odefannosa ga'a jira jedenture. Misleading enna debisan.
Here in Ethiopia, we have a Education U.S. Center at the embassy, and as well as at the American Center at the National Archives and Library Agency.
As Ethiopia kesati wirtole gorsafi degersa ogesota nijarame Education USA jedamu embassy kesat akasumas muzeemi biyolesa finfinne bahardar makale jimma diredawa jirani kesa qamna wajirale kana hal America dakani barachun danda muratti odefanno kenna Garen gorsa kennutti bobba'e jiru kun woggoti saddeet tandarbaniif biyyatti keessa tajaajila kenna tureera ammas kenna jira.
Ergasi barattoota hammam ta'anitu carra barnoota kanaan Itoophiyaarraa fayyadamootaan.
The number of Ethiopian students studying in the United States has steadily increased since the Education USA services or offices open
bufatale education usa jedaman biya kanat tergi hoji egalani asla kofsi barattota ethiopia america da qudan baracha jirani suuta dabala jira fakkenyaf barakumala maf kudashani hanga kumala maf kudajati barattoni kumata kof dibashani ol carra kanan america ti barata jiru irrajiri insani degree jal qabafiyo taw kanen degree lamma fayo kan masters Kani mo doktorumma gosa barnota daddan hangi tokkommo barnota nan degree yokanimmo optional practical program yokin opt jedamun baracha jiru
carra barnota kanatti kannen fayyadamu barbadan kesa ejolle barnota sarkala mafayokin high school akka jiranni bekama Sagantaa Education USA keessatti carraan kun ijoollee akkasiif ni jira. Adde Lee Ping Low.
For Ethiopians, we don't have any exchange programs that are targeted for high school students.
Lakki barattoota Itoophiyaa kanneen sagantaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa akkasiif exchange program ka jedhamu hin qabnu. Ameerikaa dhaqanii barachuu ka danda'u warra sadarkaa lammaffaa hin qabnu. Gama biraan ijoollee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa yookaan high school as Itoophiyaa keessatti sagantaalee hedduu qopheessineef qabna. Innis shamarran kan hirmaachisu akkasumas dandeettii afaan Ingiliffaa qaban jajjabeessuuf deeggaruuf carraa hedduu jira.
Akkuma asii olitti ibsame waggaa darbee fi sa'achaan qofaatti barattoonni barnoota olaanaa 1,500 ol sagantaa barnootaa kanatti fayyadamaniiru taanaan akkamiin ture kan filataman yookiin immoo ulaagaalee akkam akkamiitu guutuutti itti ture isa jedhuuf adde Lee Ping Low naa deebisan.
In order to study in the United States, all students must have a what we call good grades. Ways to show that they're engaged outside of their studies, such as
United States keessatti barachuuf barattoonni hundumtuu qabxii gaarii isa jedhamu qabaachuu qabu. Isa qo'achaa jiran irra darbanii hojiiwwan hawaasummaa adda addaa irratti kanneen hirmaatan ta'uu qabu. Yeroo barnoota isaanii xumuran akkas ta'uu feena jedhanii galma yookaan karoora isaanii akkasumas dhimmi irratti hojjechuuf ka'an yookaan immoo kaayyoon isaanii qiyyaafata qabu ta'uu irraa eegama. Dabalataan immoo Ameerikaa dhaqanii barnoota hordofuuf kanneen fedhi qaban ta'uun barbaachisaadha.
Namoota Ameerikaatti dhufanii barachuuf jiraniif ulaagaaleen higher education biyya kanatti taa'ee ni jira. Koleejiin yookiin yuunivarsiitiin Ameerikaatti fudhatama hin qabaanne ni jiru. Kana jechuun yuunivarsiitiiwwan xixinnoo dhiyeenya biyya keenyatti banaman qabxiin isaanii akka yuunivarsiitii Finfinnee yookiin yuunivarsiitii Jimmaafaatti fudhataman qabaatu. Barattoota akkasiitiif haalli isaa akkam ta'a isa jedhuuf Miss Lee Ping Low na deebisan.
Well, here if a student comes to Education USA, we explain to them the process to study in the United States. The admissions office at any U.S. university.
Barnoonni jalqabaa gaafa waajjira gorsa kennu kan Education USA dhufan barnoota isaanii akkamitti akka itti fufuu danda'an ibsinaaf. Kanarratti immoo waajjira simannaa fi galmee yookaan admission office yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa keessa jiran irraa waa'ee yuunivarsiitiiwwaniif barnoota olaanaa Itoophiyaas ta'e kan biyyoota kaanii bal'inaan quba qabu. Sanas yuunivarsiitiiwwan hagi tokko meeshaalee barnootaa sadarkaa isaa eeggateen kan guutaman kaan immoo hanqina meeshaa barnootaa ga'aa akka hin qabne addaan baasanii beeku. Akkuma kanaan kanneen beekamoo ta'an akkuma jiran kanneen maqaadhumaaf maqaa'umaanuu hin beekamne jiraachuu ni hubatu. Sana waan ta'eef barattoonni ofii isaanii akkamitti rakkoo isaa mudachuu danda'u keessaa akka ba'uu danda'an akkasumas yuunivarsiitii akkamitti akka seenan ibsuu danda'u qabu. Gama kaaniin yuunivarsiitii Finfinnee ka seenan malee warri kaan yuunivarsiitii Ameerikaa seenanii barachuuf ulaagaa hin guutan ilaalcha jedhu hin qabu. Yuunivarsiitii isa kamirraa dhufan isa jedhu osoo hin taane dhimmi ijoon barataa yookaan nama isa yuunivarsiitii Ameerikaatti barachuuf kaadhimame sanatu barnootaaf xiyyeeffannaa kennuusaa qabxii gaarii dorgomuuf isa dandeessisu qabaachuu akkasumas akeeka yookaan kaayyoo qaban kan Statement of Purpose jedhamu irratti kan mul'isan sirriitti qophaa'ee agarsiisuu danda'utu irraa eegama. Dabalataan immoo xalayaa bakka baratan yookaan hojjetan irraa waa'ee isaanii nu ibsu barreessifatanii qabaachuutu irraa eegama.
Tole, barataan tokko qormaati fudhachuun irra jira yoo jedhame qormaanni kun barataa warra digirii lammataas ni ilaallatamoo mee kanarratti isa jiru natti hima san jedheef.
Qophii taan hin finne gaaffii tanaaf tahaaf irratti qophii ta'an keessatti deebina.